DJ Rock has 254.
Yalla new position every time me a dig it. Nike Zima, washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nike Zima, washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nike Zima, washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nike Zima, washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari.
Shika jaba, shika mtoto dili bablas. Pige munju kwani nini hola gala dance. Meza shake yo nanga yani double dance. Mao mindo fisika unarada kuna koto bond. Yuka ni kubenga
New position Yala new position New position Yala new position. Nike Zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nike Zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari.
Rada rada ni gani tuingie ndani. Juu misiba ne minajua uko honi. Janta ni janta juu dundu inamata. Ganja famane wale wajanja. Kushoto kulia wanachora namba saba. Wanachora namba saba.
Shukuri wagri shukuri wadi. Ten 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 ten. Nasema shukuri wagri shukuri wadi. Ten ten ten. Yo. Gatika dondosa. Natikyal rombosa. Rombosa. Kila mutu rombosa. Hey.
Nike Zima, washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nike Zima, washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari.
Mwana mkuna jili memu kutapele.
DJ Rock has 254.
Mwanza kama penzi amenizidia. Kinya chenta kufanta ninginia. Kwa yako mapenzi
amenizidia.
DJ Rock has 254.
Everybody!
Wana mkuna jili memu kutapele. Micheza salina kucheze ya nanywele.
Mwaza kama penzi amenizidia. Kinya chenta kufanta ninginia. Kwa yako mapenzi na kunyudia minilewe.
Aleluya, utasema aleluya. Aleluya, utasema aleluya. Mini fundi mwenye slow motion. Matendo yangu slow back kwenye motion. Mini fundi mwenye slow motion. Matendo yangu slow back kwenye motion.
Mama niteke, niteke nye miteke. Una security. Paka mapepo zangu zina vaporate. Hapo juu baby vaporate. Menza kuchili nifanye kama ground shaker.
Ebwa na mkuna jili memkutapele. Michezo selina kucheze ya nanywele.
When you love me, be I love you more.
DJ Rock has 254.
Look, master.
It's day on the beat.
Baby kissing me, and the keep will change. Me, I like you. We don't get your face. When you love me, be I love you more.
Mashavu puni wunyu. Any machines you made you wake and got you.
Me, I love you more.
situa. Huku nyuma mina situka. Unaenda ukisitua. Acheki na umeshinda hata.
Now hear this.
Mrembo sana soda sipu right. Soda sipu right. Nadiaka unanimaliza.
Ofisi ya lawa chakama mbele ya mdeba. Shika mporo mfikishe mbaga kwa kija. Kucha vitu mbaga jirani
ya katia. DJ Rock has 254.
Hakuna bleki bura mnakata maji mbaka che. Hapa mfupa jwa kuna spama riku ben. Na mawaita bura mistake sana jokize.
Mwende!
DJ Rock has 254.
Ofisi ya lama chokama mbele ya mebeba. Shika mkono mfikishe mbaga kwa kija. Kucha vitu mbaga jirani ya kateta. Hapi, 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 hapi. Hakuna bleki bura mnakata maji mbaga che. Hapa mfupa jwa kuna spama riku ben. Na mawaita bura mistake sana jokize. Hapi, hapi, hapi. Basi mbebe nipe sabo kirama. Sabo kirama, sabo kirama. Sabo kirama, nipe sabo kirama. Sabo kirama, sabo kirama. Sabo kirama.
Nikimdi kifiti na chekijua mebeba. Niko macho kwake niko mahanda skatepa. Chapanisha kuni iba kimbebi ya mezepa. Nima diva tunakawe dimanga pereka. Unakushua ya kufisi ya kikamu. Kukleya kama kibari sorea. On air balance na ureverse orea. Lolas makatame orea orea.
Hakuna blee kibula nakata maji mwakache. Hapa kupa jokuna spama niku ben. Na mawaita bula mistake sana jokuse. Wape wape wape. Basi mbe.
Matembe, niko fete, nimejisete, amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on. Amejibeba, ako fine, sura nzuri ya mevai. Kwa nini uko high, kwa nashukua high. Ukiweza toa kutu uzirao, kimwaga sikia fine. Kazi safi na dayo, toto awili tunadai. Njoki nduta na wamai, kwa nini uko fine. Jam reto walai,
now hear this.
Kukata walai, tumuwabeba walai. Ngoma mbili zinadai, nikimada sema hai. Kwa vuva na rai, hey.
Nikiwa nawe na hisi nimeshinda loto.
Ukiwa mbali, nani atanipa joto? Halusi mabele wali kucheza ndombole Musa Juma lipopo kasema Marcelina, you make my heart go papa. The way you show me your love make my heart go rapapa. Yeah, it go rapapa. The way you give me your love make my heart go rapapa. Yeah.
Now, DJ now, hear this.
Alota, Alota, X-ray, Alota, Wash, Alota, Ochungulo, Alota, Pate best na my boys to me chill, tunakata mizinga, Alota. Na madem wakikam na wana tunakuanga girimba aluta. Na mawe tete we tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wakubezu wanazoza aluta.
Ati fomzi ukam ni aluta. Ati riengza ponyoto ni mafuta. Shikisha njitu ndo indi zenge ushupa. Uliza guashua beba na mashuka. Lendo storo ndio ni kuchome kibonus. Ngore odi ndio ni kusho ukiponwa. Rungu yangu sutabaki ukishonwa. Pike munju ndio ashikwe na homa. Hini tension na itaji kuseti. Mangyo swako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras chui ni kue kipedi.
DJ Rocka is 254.
Bash iku find chui ifike weekendi. Awa super wote na wapika pake. Sina ndai nilipote zanga kaka. Ngeus ako jabana na dice chui friends kiss.
Pate best na my boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na my name wakikam na wana tunakuanga girimba aluta.
Now hear this.
Tuko jing na majam na mafans wako bezu wanazoza aluta. Aluta, aluta, lompaka aluta, aluta, aluta.
DJ Rock has 254.
Vile mufanya juu ya handas matire. Maniu kama pewe pampas wapime. Ambia nyash tumemwaminia basi. Lakini tukishampoteza kuna comeback ningine. No komena hizi kwanza catch up na zile ndorogeka mimi labda mkamba kwa zime. Kifuwa utipige we ni master wa kuchocha. Tunakujua we ni mwere we si gangster ya kutosha. Na ikibidi tunakuleta juu. Leo kajana ndio ifeeling in candy deja vu. Ye ukambanga mbono na niuliza maswali. Unate kwa nyara unabaki mteja patikani. Kutapikwa iwe gas stove ama kuni. Lakini wako nja
DJ Rock has 254.
Now hear this. Back it up, Afrobeat. Back it up, Vibes Cartel. Back it up.
See your body shape nice, body shape nice. I. See your body shape nice, body shape nice. I. Yo, you got the black girl booty, bubble like the brewery. Love is not a crime, tell the jury. Mind for the fame, for the money, for the jewelry. Every man I watch you, how you do it. Bend your back now, circle pan black now. When your bubble world place, I feel locked down. Pretty find your band, pretty now, never flop down. Hot down, see if I get your friend up in a rock down.
Love how you whine, you waste me girl. You international. Love how you tip on your toes, you're not too normal. It's like a carnival. Ready when you're ready for your honey girl. Bet say you got a date, better take Panadol. Dancehall, Jimmy, world boss general. See Caribbean, American and African girl.
DJ Rock has 254. DJ Rock has 254.
Robari, usiwazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani
mbwana sopali Hakinipa sikatai minakwala Figa kamjaka yani bala Nyuma, rigirigi Kwa shanga kiuno ni nasimama Wima, pakalfajiri Figa kamjaka yani bala Nyuma, rigirigi Kwa shanga kiuno ni nasimama Wima, pakalfajiri Mtuto high class Lele singa singa kimanga Yani working class Bila kusita nango wananga Yani mtuto high class Lele singa singa kimanga Yani working class Bila kusita nango wananga Toto kiboko Kiboko Uyu mtoto
DJ Rock has 254.